nikabanja oluvendo lw'obulokozi luno. Twali banja era twalina missioni emu. Twaleka bingi ne tugoberera Yesu. Twelesa bingi ne tugondera Mukama. Emitawaana gy'essero bangi gyabasuula. Bali bamanyi, bali basinga, kati obwenzi bwabasuula Mukama. Omwenge gwabasuula Kabaka.
Bwe kibeeredde bwe kityo ku muti omubisi, naye nze omukalu Mukama. Kye mbudde nsaba Mukama, nkwate omukono, nywese ebigere, nneme kubula nkwata, nywesa mu lugendo lwange.
Mu bizibu bingi ebirumba obulamu kye nsaba Mukama.
Tambula nange.
Mu muyaga mungi tondeka kubula kye nsabye Yesu.
Tambula nange.
Nsabye Mukama,
tambula nange,
beera nange, Yesu tondeka Mukama,
tambula nange,
kulembera Mukama, Yesu tondeka kubula,
tambula nange,
beera nange, Yesu kye nsabye Mukama,
tambula nange.
Neme kubula ekiri nsi kya woli, nyama kikyawe, nsabye kisaana ekitali kundesa Mukama. Omusalaba kangusitule njolekere woli.
Bwe moto nyambe Mukama, anena nyama mumidde ku gwe Kabaka, tasebikemo deko Mukama, nywerere ku gwe munnaku nyingi, mberere essanyu ng'emikwano gigenze. Gwe mukwano gwe nnina nga sirina yamba, gwe muyambi wange. Ebizibu bingi ebirumba obulamu kye nsaba Mukama,
tambula nange.
Kye nsabye Mukama,
tambula nange,
beera nange, Yesu tondeka Mukama,
tambula nange,
kulembera Mukama, Yesu tondeka kubula,
tambula nange,
beera nange, Yesu kye nsabye Mukama,
tambula nange.
Olusi nnemererwa olw'obulamu mpita, naye taata kye nsaba Mukama, tambula nange. Sirina kyenyinza kubanga toli nange, era Mukama kye nsaba Yesu banga nange. Gwe musumba wange era omulwanyi wange, kati kye nsaba Mukama kye nsabye Yesu, tambula nange.
Bwe mba nga ngwa nyamba ompalirire, obeerangawo Mukama n'onyweza ebigere byange. Bwe mba nga nnemererwa nga mpita mu muliro Mukama, mu mazzi amazibu Yesu, era nja siga ggwe wekka, mmanyi tolindeka. Mu bizibu bingi ebirumba obulamu kye nsaba Mukama,
tambula nange.
Mu muyaga mungi tondeka kubula kye nsabye Yesu,
tambula nange,
tambula nange, Mukama tondeka kubula.
bwanje birumbi obulamu kyensabye mukama
tambula
nange Yesu tondeka mukama
tambula nange
kulembera mukama Yesu tondeka kubula
tambula nange
nange Yesu kyensabye mukama
tambula nange
mubize bwanje birumbi obulamu kyensaba mukama
tambula
Kyensabye mukama
tambula
nange Yesu tondeka mukama
tambula nange
kulembera mukama Yesu tondeka kubula
tambula
nange Yesu kyensabye mukama
tambula.